hit. And if you low, flight MC. Twende. Yo. Walizusha tumetokea. Walizusha tumetokea. Walizusha tumetokea. Saizi wako wapi? Si waliingia mitini. Wako wapi? Si waliingia mitini. Wako ima hate? Si waliingia mitini. Au wasikiki? Si waliingia mitini. Atuwaoni? Si waliingia mitini. Filo yang bado kuzitema. Walikimbia kwanza saisi washahema. Walizusha sikutokea wakazima. Walizusha wakidhani tutaogopa. Wakazua wakingoja sikutoroka. Kututingiza wakidhani tutabomoka. Walishanga kucheki bado tunasoma. Walijona juu kumbe walikuwa tuemeruka. Tuite gravity tukawashusha wakabaki wameshtuka. Na kuwa hit kama ngoma ya kabuka. Sai speechless wako tundani ya miti. My haters all about your shit kabla radi kuhit. Still up you lit before you lick up your shit. Kwa bush wanatuona through my branches. Walivunja mapisi unawapia mapanches. Zie wali on the diss sasa wanani miss. Na wali onikera sai wananipa hongera. Sai wananipa hongera. Walizusha tumetokea. Walizusha tumetokea. Walizusha tumetokea. Sai si wako wapi? Si waliingia mitini. Wako wapi? Si waliingia mitini. Wapi ma hater? Si waliingia mitini. Au wasikiki? Si waliingia mitini. Atuwaoni? Si waliingia mitini. Hey, si waliingia mitini. Si waliingia mitini. Flight MC. Mengi wana majini. Jogo la shamba. Lakini na we come jini. I got the flow, I got the throne. Where the hell are my opponents? Si waliingia mitini. So take notes. Andika majini. Cause damn nation be the label, rest of yo just rebel. Set the club, bro, your shit ain't got no answers. Cause no matter the type of blast rappers, man, it makes sense. I big up IC before I light the split. Then I get in the booth and make the microphone split. I don't cover my tracks every time I do crimes. Wala shiva na kufiacha, kila kite my rhymes. Inside delivery, na rise na kufold. Kichwa kipo, bring a spit na kupose. I hope for this cause I don't get crucified on a cross. I got my facts right, but I spit this shit in prose. I got my facts right, but I spit this shit in prose.
Walizusha tumetokea. Walizusha tumetokea. Walizusha tumetokea.
Saizi wako wapi?
Si waliingia mitini.
Wako wapi?
Si waliingia mitini.
Wapi ma hater?
Si waliingia mitini.
Au wasikiki?
Si waliingia mitini.
Atuwaoni?
Si waliingia mitini.
Hey,
si waliingia mitini.
Waliingia mitini.
Wakidai hatuwezi watashtuka tu. Wakijichocha relax watachoka tu. Filo kwenye mic ni kuzibamba tu. Watu wangu kila mic wananisikiza tu. Filo yang na flight wesikiza tu. Katika na sisi hivi tu. Weka shida zako kando zibambe tu. Life ni fupi azi enjoy tu. Tumeleta saikso ruka tu.
I'm sick with these flows, my rhymes are cutting through. Well, I hang around sick producers, so I got no clue. Yeah, better pack, I don't get busted out without no clue. Cause I don't go for backup, I'm a one-man crew. And I fight with bars, I ain't no Jim Wang Yang. Side them singing Philo Yang, damn, I feel so young. I speak and niggas get uncomfortable, man, the flow gets hot. I got IC on the beat, cause my flow is hot. Cause my flow, is hot.
Walizusha tumetokea. Walizusha tumetokea. Walizusha tumetokea.
Saizi wako wapi?
Si waliingia mitini.
Wako wapi?
Si waliingia mitini.
Wapi ma hater?
Si waliingia mitini.
Au wasikiki?
Si waliingia mitini.
Atuwaoni?
Si waliingia mitini.